downloadani tikumvera nyimbo dzava mwamba pamalawi wanga
Penda sana, piwe ndi ino tikumane masana Uno ndi usiku ngopeso ndi wona Kumana iwe weka ine sindi lola Kuti ndi kuluze, luze be Nekuma ine sindi lola, lola be Nambu mwe, icha kundu nasalile Pangali sovane, icha kundu nasalile Kya wende kufuna, ntima wako oka Kuti zindi kona ye, be Mbina yako tofu tofu Ine ndi kufuna ziku pila tofu tofu Mbina yako be, irinya
Download and tikumvera nyimbo dzava mwamba pamalawi wanga.